get it.
Ndakurata nkagutaka ngo byiduhetse urabikwiriye ibyo mvuga ni nabyo ndeba wandeze nk'intore nanjye nzakurinda
ndikumva imirindi imirindi sinzi we ndayumva cyane impande n'impande we nyemerera nkubwire urukundo ngukunda we urabirwa cyane birandi nganga shaya
Senya tureba Vuga ikindi gicitse ko numva bindenze Rudasunga we Intore zirushima mbe Ahurugamba ruye na nye Uba wakasesekaye Insinzi wayiserukanye Intore twataramye Ahurugamba ruye na nye Uba wakasesekaye Insinzi wayiserukanye Turatera ni duterwa
Umwana w'umunyarwanda afite intumbero kidobya komeza sakurize mu nyengero amase guhemura imisozi igihumbi na isema ryiyametse mba ndigendana naharutino nahama hangara handa sinjya bivuze ndarengana
u Rwanda nirwo twagira